Yeah. Bow. It ain't over till it's over, baby.
Oh my God.
Yeah. Nanuki vizuri, nanuki mpwanja straight out the bank.
So pesa mwenangu, just change the topic. They call me toxic, I don't know what's the reason. Or maybe I'm toxic. Nilo wakuto na seme zinjia wakundi. Just pull up your socks. Sina muda kupoteza, don't f*** this drama. Mwenangu takula my coffee. Pull up, pull up. Me and my nigga ain't playing for mula. Wampia wana wakatafta pakula. Vichwa vibavu setu za gisula. Ahead of my time, na juu mtasema notea. Weleta tuficha futuwa ni katiangu na wewe. Nani atapotea, mana nimechoka kungea. Mina kamua, zeda makamua. Nafanya kikubwa, mana nisha kuwa. Mulize demu wako, nana limzidua. Fudele nko busy kama niko tua, oh God. Bro, I remember the face. Squeezing ko vile all over the place. Wapas on a cap, I'ma get it straight. Tell him I'm on my race. Chili na shpapia na muda, nanambia buda. Atamke uwili kwangu guda, let's go if you wanna do that. Mana tu inyewe tupo nje tu ya muda. Fuka bahuda, juba iskuzuga. Nalafu stamp kaya chuga, afisha vulugwa. Lu mshali pia soma goli kalapuga. Mchizi sina muda.
Sana babaloni pikibali, bado sija laani. Bado sija lajani, bado sija afanya kali wao wajihami. Bado sija afanya wapoteze na imani. Bado sija katiza ibadani, sikuzi etazi toke mina shinda tukichwani. Bado sija ingia mitaani, sorry I'm not sorry. Manojio wangu siwa kuleta amani. I go hard, siju kurudi. Lipo toka ni mwiko kubugi. We kwa highway, ya manjia tuza panya. Ntapata wapate uzuni. When I look at my wrist, ni muda. Wakwenye, vibunda. Nabidi ni chanje zimbuga. Ukungicheza na muda. Tano vicious, never look to the rim on the fast lane. Bado nongeza gear. Motivation naipata from my peers. Bega kwa bega, michongo itiki. Tugongezo cheers, it is what it is. Tukiona na shine, msoto kari ndopo nyuma. Pazia toka day one, sijacha kukamia. Ika toks like a tie, mina wanangu. Haso zikianza tujali nyakati. Mida ya popo, adi mida ya chai. Mlo ni moja, kipolo ya kipashu. Kileta undezi ni tit for tati. Mkuda akai, ika toks like a tie. Mkali ni nani, mkali ni I. Jazzy, I pingwi.
Wepo kat na haso, sinpangia matanuz. Uko lipo toka, lisho sota na kuluz. Wasni toko focus na yo macho kwa mi choose.
Yeah.
Noma, na leta utata kila kona. Yeah, ninavorusha ya magoma. Vile na wachana na kwa shona. Yeah, ni noma.
Hey, mini mtoto kiume. Najitu majiz mabove. Macho kwenye mapene. Pakona ni taboz. Uspime umziki mnene. Hatuo fima cove. Oh. Hey.
Six feet deep kwenye kila vina. Flow sick, kona weza pima nalifanya game. Liwe too good, yeah I'm too good. Usizani jina na vyafanya drill, utasema woo. Ila sema nini, Mickey Bezzi sina. Got a couple bars, very crazy flows na madini. Kama nimetoka mara marathon, I'm running the game bro. Ding dong, open up the door, yeah that is all. You say you a king, the f*** is the throne. I'm dripping a Louis Vuitton, Vuitton. I dip it your girl, she gone. I pull up na genga, we on. Na steam za vijiti, the party's on. Yeah, the party's on. Movie, I'm living life wanadhani ni movie. I'm swagging now wanasema makuzi. Dogo wajana unajifanya mbuzi. Hauna unyama bado mwanafunzi. Umeanza kuchana lini juzi juzi. Sema mikicho sifati miluzi. I got a dream na saka michuzi.
Okay, she soundy with lada. I lot to get money, I lot to get child. I can't you with the father, me son, the daughter. My mama, she sick, I need charge. Kupona, my medical bills. Ya nani pa homa, ni noma.
Make ngoja, kwanza ngoja. Took a big time, you can stop my shit. Give me some of your money, let me ready in this beat. I can never hit your shit, my shit. Big guy and I'm tryna leave. Father, fanya pango new early, then he keep it a case. That's the only time I think bigger. Come on, make money, you don't make sense, low nigga. I'm that nigga, I'm that dope. I'm getting bigger, I'm going real. I been cold the whole season. I should do my next and easing. My desert is my enemies alive. Rap shoot for no reason on me. Flow bass so baby under the seat my man. Gas kuna kuku wanna take a beef again. I ease my pain, rap style ain't never the same. Hot girl on my list, never the main. See the rain on my system, never the pain. I take a game so heavily, never the shame. It's just on the police, sick a guitar, never the aim. See the family hating. Wait, your sh** sound like bubblegum, chocolate, chewing gum, popcorn, going home all alone. I don't like rainbow, I don't like, I don't. My sh** sound like two straight, double day, candy paint, later hate, no debate, climate, eliminate, man, I be killing this
band. Lead, no. Show, BMW needed some dough. I'm starting, I cannot stall, naga what does. Swiss champ, one in the most, gang troops, I make a move. Ooh, ooch, nyema dogo, M coma, na chesa na moto transformer. Me, I don't f*** with the rumors. I came with the squad with the shooters. We pull up, level too short, he made in the Doma. To compare a muda, true life, new style. Pow, Yuda, like oh, don't touch this, your motor.
Ngoje tuwaze na katiba now. Kona njaa pato shiba now. Menu imba ni kwa dance knowledge. Come to easy fuck call my diva now. Tanzania kwenye map now. Yule boy is the rap now. Rapper soko over on it. Kani wote shava fisho kwenye kwa pao. Nadhani mnipata now, you nadhani mnipata now.
Mino rapa se nata now, mino rapa se nata now. Ila nata meke na kino, tunenda jino kwa jino. Sasi fikile emza nzima diba tushe mwaga wino. Kwa hizi kwa hivi, you got to know na I'm busy. Busy na show sa hivi nilipo unipati bro. Young rich nigga, sana ifo goli. I hate this bitch, keep talking. Funga do monaco kine kuta, I'm smoking. Funga do monaco kine kuta, I'm smoking. Funga do monaco kine kuta, I'm smoking. Yeah, you know I feels. Mina taka wanna keep it real. Not to pack a deals, next up meals. I'm grown, got a sign, mina pay bills. Ha, mina yule boy mkali yo. Kwenye wo juu kuna barrio. Mina shila studios kwa barrio. Kada fiku mutama mbae yo. Ha, ha, ha.